ariko n'ubu ngubu ngiye nsigaye mbona hari nta n'umugore mu cyaro kibaho, twese twarasirimutse. Kandi n'ubwo uri kugenda gutya mu nzira turareba ugasanga twese ntabwo ari nka kera. Kera wasangaga umugore wo mu cyaro twasigaye inyuma burundu no gukaraba ntawakarabaga.
Turi mu byaro byo mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni ku munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro. Uwo tuganira nawe ni umugore wo mu cyaro arabwira Ijwi rya Amerika ko asanga ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara agereranyije n'imyaka yashize, aho umugore yahezwaga inyuma mu iterambere,
aho umuntu yatinyukiye mbona nta n'umurimo umugore atashobora. Mwese ubu iyo baguha akazi k'ubuyede umufundi akaba ari hejuru ari kubaka, kutenga isima ukazamura hejuru ukamuhereza, kera ibyo ntibyabagaho.
Byarahindutse we mana, si imvugo ni uko turi mu murima hano turi kubagara rwose. Na abagore barashyamutse muri gihe barashishoje, urabona ko umugore atagitinya nka mbere.
Muri uku gutinyuka umugore wo mu cyaro yahisemo kwibumbira mu mashyirahamwe amuteza imbere na bagenzi be.
Tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwitege Iminsi, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwambikane, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zadusasirane, tuba no mu yandi yitwa Twirire nko ku minsi mikuru za Noheli, Ubunani, bitewe n'uko twabigenye. Tugenda dukusanya amafaranga, udufaranga, umunsi mukuru wagera tugahahirana, nta mugore ukiryama hasi.
Ibyo ngo byanabateye kugira umuco wo kwizigamira.
Ukora uko ushoboye, ariko uravuga ati niba ari kuwa gatanu wenda cyangwa se kuwa kabiri, muri ya mafaranga wakoreye cyane iminsi ibiri ugakora nko 500 ukayatura muri mituweli, ubundi ukarya asigaye. Nta mugore iwacu mu cyaro yitega ngo umugabo ngo niwe urampahira ngo niwe uzazana ibintu byose, oya ntabwo bikibaho.
Igitandukanye na bagenzi be, uyu mubyeyi we ku munsi nk'uyu musanze mu bukene atabura kwemeza ko bukabije.
Ubusa nteye ntagihe atari ugukena, iyo ngira imbuto mba ntaraterera imwe n'abandi.
Aravuga ko kugeza ubu nawe yisungana na bagenzi be mu mashyirahamwe yagombye kubateza imbere, ariko ubukene ngo bukanga bukamuzikira.
None se nk'ubu ushobora kujya mu ishyirahamwe muri ako gatsinda se yenda bakaguhemba nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 25 bitewe n'ukuntu abantu bagiyemo. None se wambwira urayabonye uguze n'igitenge ufite abana 5 cyangwa 6, ubwo se urumva wahavamo iki cyakugabanyiriza ubukene bitewe n'ubushobozi bwawe wakoresheje?
Ubwo ubutegetsi bukangurira abagore kugana amabanki n'ibindi bigo by'imari ngo bake inguzanyo biteze imbere, uyu mubyeyi we aravuga ko bikimugoye ahanini kuko nta n'ingwate yabona.
Ubu ntabwo wowe ushobora gutinyuka kujya kuri banki ngo bake inguzanyo
ugire icyo ukora. Iki se wacuruza ibishyimbo se, ibijumba se, iki ntashote wakabikora yenda? Ariko noneho amafaranga y'inguzanyo atera ikibazo.
Mu bihe byo hambere mu muco nyarwanda umugore yakunze kudahabwa agaciro bishingiye ku myumvire, ari naho ubutegetsi bwashyizeho gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bagize umuryango. Ariko ni gahunda mu bice bitandukanye itarakunze kuvugwaho rumwe. Ubu ni ubuhamya mubwirwa na nyir'ubwite.
Ubundi twe tubwita ubwuzuzanye, ariko ku bagabo bo babwise uburinganire, mbese basa n'abaduhejeje inyuma neza burundu noneho kurusha uko mbere byari bimeze. Kubera yuko aricara akavuga ati untunge nawe umenye nawe nk'uko washyizwe hejuru, ubu ni ninjye wari uri hejuru none ni wowe washyizwe hejuru. Umwana ajya ku ishuri akaba ari wehe umurihira, akaba ari wehe umugurira umwenda. Mu cyaro umugore wo mu cyaro wese arasavuye, nubwo mu mujyi bajyamo bakagaragara. Dufite amakimbirane y'abagabo, ubundi ukabipfukirana watinyuka yenda ngo urashakuje urabivuze, kumva yenda abandi bagabo bagenzi be cyangwa abandi ngo bakamuha katatu uriya mugore nta kigena.
Imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko abagore banganaga na 59 mu 2001 bari bakennye, ariko ko kubera gahunda zibakura mu bukene mu mpera za 2016 abagore bakennye bari 39%. Muri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ubutegetsi buvuga ko abagore babonyemo akazi kugera kuri 45%. Abagore kandi ngo bitabiriye gukorana n'ibigo by'imari ku buryo bavuye kuri 16% mu 2012 bagera kuri 39% muri 2016, ariko baracyasaba kubegera bya nyabyo.
Nk'ubu bamanutse bakatwigisha ati uguza amafaranga ukayakoresha gutya ukayajyana gutya, hari igihe uyaguza yenda wifitiye umugabo ati ntabwo wazana 50 ngo ndare ntabonye icupa, ibyo yaba ari ubusita waba unkoresheje, ukabura ikindi wakora rero ukabyihorera.
Kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Ehe, bagira ubusa Ijwi rya Amerika, Ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.